kuzaliwa kama leo. Siku ya kufa wenda ndio leo. Hakuna liyejua leo kwani leo ndo leo ndo leo. Habari ya kesho ni matokeo, na sisitiza leo ndio leo. Kwa wenye Afrika na upeo ili wapate kesho wanawekeza leo. Leo ndo maisha yangu, leo ndo milele yangu, leo tegemeo langu, leo ndo utajiri wangu. Hakuna tena siku kama leo, itabaki kwenye picha na video. Utajuta ukidharau leo, kumbuka nguvu ya leo ni kwa leo. Tena leo imebeba ya leo, leo badili mwelekeo, leo punguza vichocheo, leo fanya U-turn leo. Tena leo imebeba ya leo, leo badili mwelekeo, leo punguza vichocheo, leo 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 leo.
Live up, live up, live up, live up, live up, live up. Live up, live up, live up, live up, live up, live up. Live up, live up, live up, live up, live up, live up. Live up, live up, live up, live up, live up, live up.
Naimiliki maulana, usiwaze sana, pambana kijana, inawezekana. Waza kwa marefu na mapana, hivi juzi na jana, mchana tulikutana, mbona ilifana. Leo umepewa ufanye unachofanya, fanya chenye mana, forget about jana. Kesho takukosi, you better anza na. Tena waza chanya, mla mla leo kashiba siyo jana. Maisha yana mana kama tukipendana. Leo ndo the best and eternal. Tena leo imebeba ya leo, leo badili mwelekeo, leo punguza vichocheo, leo fanya U-turn leo. Tena leo imebeba ya leo, leo badili mwelekeo, leo punguza vichocheo, leo leo leo.
Live up, live up, live up, live up, live up. Yeah. Live up, live up, live up, live up, live up, live up. Live up, live up, live up, live up, live up, live up. Yeah. Live up, live up, live up, live up, live up, live up.